Yeah, man, mara ingine jo. Big up everyone.
My name is Jeff.
Sign me jet in on a Jew, I'm the one. Full magana jio naga Trump.
Nani ki get in on a Jew, ni kukwan. Full trapper na wana niona punk. Full magana unatakifa.
Bass rapper na wana kuita punk.
Full manga vile inafa.
Big bad boys neza turifa. Big bad boys neza turifa. Big bad boys neza turifa.
Full manga vile inafa. Literally, iliteta mwale mea na literature. Niko lit ali na mid-dating kiwa kemianga na nature. Nipe bit kali, siesitate kuwa mada ni leisha. Na lirikali uspu concentrate traji mada na pressure. Big bad boys uneza turifa. We. Big bad girls wanauza turifa. Big bad voice ndio na prefer. Full of bad choice, sija iko sanga kirifa. Niko mbali na mabeste, niko na marifa. Na kili iko teke, niko na marifa. Stakubali niteseke na sikuli sifa. Food chain na kipete unakula silver. Ujai cheki pastas wana cannabis. Bado uja cheki rastas wana cannabis. Ulikalisha biashara, uli cannabis. Ulikata biashara, uli cannabis.
Big bad boys neza turifa. Big bad boys neza turifa. Big bad boys neza turifa.
Full manga vile inafa.
Big bad boys neza turifa. Big bad boys neza turifa. Big bad boys neza turifa.
Full manga vile inafa.
Fuck it, nikani mesau kubeba kifa. Uko na bahati ukiamua kunidifa. Fati fati ka unafunga rifa. Arifa tubanji ka una marifa. Not Milan Peru in full attire. Colombian flu tumepak pupa ya. Triple B coming through wanadai sura ya. Busy B namka as early as jua kan. Niko madawa squeezy naitwa Dr. Dre. Don mengia 30 na nazimeza kama tray. Na kauligwa stray utazimeza takani stray. Piga tenjeka kuna mtu anamblaine. Nani wanataja my name in vain. Ni hatari kuna mtu na die blast stain. Niko na chuma wezi kuwa able na cane. Najue kuhusu lakini pigwa again. Sign me jet in wanajua I'm the one. Full maga na jionaga Trump.
Nani ki get in wanajua ni kugwan. Full trapper na wananiona punk. Full maga na unatakifa.
Bass rapper na wana kuita punk.
Full manga vile inafa.
Big bad boys neza turifa. Big bad boys neza turifa. Big bad boys neza turifa.
Full manga vile inafa.